twogere na ffeero tuli bakyala musaayi mupya tugenda kuvuganya butasa mulembe mupya nkola mpya abaami mweweze tetukyatya bwe kiba kikwata ku ffe bwe twafunye ssente twamaze Tuafunye sente, tuamase, tuongere, tufukanye.